Godfather Music.
Ramuna Bonzuna.
Entertainment.
Watunda Uchi.
Music Records.
Zimuzini Kong. Wanka. Good. Sweet.
Yo, Smacky.
Smacky, 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 Smacky.
Production.
Bideya yeah. So.
You're done.
Don't compare my ass with the paycheck. Nigga, you are crazy. Always dedicate my money. Trust me, I'm not lazy. Nika mvela zina drama brain ingala busy. Zie vide ngeisa Friday. Always dizzy. Tine lazo wapa CMC na dream yongala bossy. Olo mbwere teni nimi washa white washi. Kunkala na magelo teni doti futi losi. Chawa makupeleka 10 pin kuri plot. I never battle, I speak from the heart. If you know me, surrounded by fake smiles. I don't trust if you know me. My number si ya nama, that's why nipenda slowly. Black label ndye kamfota whenever I am lonely. Ata say it's not about respect, give me the money. Na boro drop on my bars, stop acting funny. Home without peace is poisonous honey. I'm the idol, apa ya sila nangani. Gone.
Mr. Success. Emula, emula. Hey, niji sa'i for my guy. Ni paseni bitch, ay. Wah, fella. Dimentili guawa, I'm getting to the top. Swena musi musi, that is someone on a cape. Game undu tanga, bose abambombe. Sense ndiri mwami, so lega bantigombe. Biti mwati pasa, ise yose tima ngamba. Ugani zani chani, tika fika bama tamba. Na bwelo baya biti, so na chinja e-game. Seo kutipaya mundu wanga, that's a shame. Nindani ngati seo, pano chiri bodi. Aba gai tika fika, woi body odia. Ufoko nga mkwaya, umu muli tena. Ngati ni kwa Johnny, sopa biti tima nena. Najila gale wona, ambo. I'm the best boy, kuno ntime rita. Basi mbimboba jisi wona ntime ntivalita. Foko ngani safu, mbiti muli boom. Ukamba suni ona, boy, chaya kona zoom.
Nikanjangali kuna beat. Ela Smack, Zina Easy Week. Hashtag, I'm the phenomenal. Abama rapa mumpede umundeba janga bevra. Zini yopa mtu vazo na nili brevu ha. Mulini neka mufika kwa tama rapa teni. Bamu waiche mumano wangala na beni teni. Na bapela bifu bafido kudia. I'm the head to mukemu elo vena mochila. Hashtag ni big dog weba sala ni mapapi. Nili flying a kanyoni soba mbwena muma kumi. Muka nzanga neka ah. Kaplu muto kumusambo. Tetuchi tena lifai tene bomba kumusambo. Powerful bet nilipo, nilipo pa top 10. Sakila edge data nilipo pa top 10. I've been patient tu kwa buloku kwa tatokta. Njishile panji awe njishile na motka. Lintu bachi mbona bachi punda I see. You gonna rap up a boss babu kila ku ICU. Ama bazi yali sick chimo chine na malaria. Nimpanga paka wali bro ni bana ni valeria. Banecha na we chinsene na mumu 2030 ela. Nichokela kuma yati kuma PHI area. Gati ukali upenda rapa na paya ni bangati. Fizikali kwa pana fika ni pakati. Ena lipula mungo munu wa pakati. 24 pazia ni chepela kaili pita paya sila.
Sete na sini PC. Brown in a beast, brown in a beast, brown in a bibli. Bafana ni bafana leka bakulu wambe. Hip hop wisi maine kwa skulu wambe. Leka ndape nkape, basepi wapape. Nenewe sembabe pamba fune mbambe. Lapa sensei pa maiki karateka. Sete nasi ni pisi kuchiri karateka. Switch machete for machete. Bifunga ni tibo ni beta fienshete. Navareka vete mbalete rete. Abula katabula kwa tiku pente. Kwa tifaza mbresi kwa tini father chonde. Twari krosa boda wara dumpa kuna konde. Hey. Good father, good father.
Oh. Godfather, yeah. Yes, we're back. Ngarapienze pora ndine Ronaldo. I'm so sick nifanika panadio. Marapa wapanika nikange na padio. Poni kwa na mubwele valifo. Zona takwa wachisuma kumundu. Hapa na farana crown kumundu. Maso wa school fees olo ya mabuku. Simu punzila, deiri lutuku. Musaifa sininga jewe ndine kamimbia. No homo but I think lelo na media. Lelo mapunzila kopanda teacher. Mushte na post, pa media. Kuno kwena fika ni kuma peto. Fed songs, yali bemendo. Kukangiwa kufika na pachingola. I quit na ndo join akowa bola Akonkola FC
F of frame beats M double F Zetitaini entertainment fame Kuchalo Mozambia fulika Chilile wumba to the wealthy Kuchalo Mozambia fulika